pas qui est classique.
Ah, tu nous l'y vas, ah, tu nous l'y vas, ouais, malin, tu es belle et âme.
Ok! Pour va pour le bel et bel, yom, sa diam, te sassira.
Te tu es sassira.
Moussango, boko, zebo, ba, moussadia, te lia, kousassira.
Te tu es sassira.
Votant de cobaler, si vous yom, sa diatomala. Omulimu simpale kwambala Mirimu tukolevi sima nevitagala Echi tuweweza kwe kwagala
Tutunulila
Olusi neula neza kameza Ntatali msajatali na kudoba
Tutunulila
Mabwe na tunulile sawa Yo mwavu no mugaga chakulia soba Enansi ya msaja Iyo njigirizo msaja Chava ya chusabo ya cha
Nakoli miramu timwe bamu vaja
Wentu nulira Obulumi buo msaja Munsiyo msaja Mwantandi kantebeleza Obulumi buo mkazi Munsiyo msaja
Wentu nulira Obulumi buo msaja
Olungantebeleza Obulumi buo mkazi Munsiyo msaja
Musaja
Kulwana na mkazi Okumukuma mulimu gwa musaja Basaja batu kweka mazima chagali Tukuze batu fumbala babwe twaja Omusaja wanyigirizo omusaja Abama nyinti anyigiriza omusaja Nayo omusaja wanyigirizo omusaja Abera nyigiriza bantu ba musaja Uwaje tugenda anda batu wabula Ye balensi yale la tuagula Musajja tasimu abasima biakula Anayera tapo asigala kula Na wentu wentu nulira Obulumi buo musajja munsiyo musajja
Tunulira
Olungantebelezamu Obulumi buo mukazi munsiyo musajja
Tunulira
Kukambia wentu nulira Obulumi buo musajja munsiyo musajja
Tunulira
Olungantebeleza Obulumi buo mukazi munsiyo musajja
Tunulira
Tunulira Tunulira Tunulira Everyday Everyday Tunulira Tunulira We malantebeleza mu Everyday Everyday
I've been laughing at myself for a while now Lyrical Adam on a mission
Another deal that